Kimi, awukho umthetho ongcono kunokuba umhambisi weindaba ezinhle. Futhi namhlanje anginazo nje indaba ezinhle ezeza kuwe, nginendaba einkulu kakhulu ezeza kuwe emlaleli. Futhi umthandazo wami ukuthi uyimukele enhlizweni yakho. Angiqala ngibingelele, ngikwamukele futhi enkosini eFresh, ngengosibona BT wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Njengoba ngeke ngathi fahla ngeviki eliphelile omnye wabalaleli obecela ukusizwa ngokholo aluzwa lincibilika. Inhloso yakhe ufuna ukulizwa luqinile lolukholo zikhathi zonke. Ngakho, kulezi nsuku ezimbalwa ezedlule ilokho kanye ebesikwenza ndawonye ngochungechunge obelulufushane. Sivula izwi likaNkulunkulu qede silivumele ukuba likhulume oqobeni lesimo sinjalo. Ngoba kuyenzeka kithi sonke esigabeni esithile. Ngakho, ake siqhubeke ngesibhalo esilandelayo, umyalezo olandelayo, igxathi elilandelayo, ekuvumeleni uNkulunkulu ukuqinisa ukholo lwakho. KumaHebheru 10, verse 23. Masibambisise isivumo sethemba lethu singaxeki, ngokuba ukholekile lowo owethembisayo. Ukubambelela kulelo themba, ukulivuma lelo themba, ukulikhuluma ngomgqumo onamandla esikhathini lakho izinto zizwakala zingathembisi. Lokho kululu kusho, kodwa ukuthi makucishe kwenzeki ngaphandle uma unesizathu esiqinile njengedwala ukwenza. Futhi khona manje, khona la uNkulunkulu ukunika leso sizathu, kubheke futhi ukuphindelela. Masibambisise isivumo sethemba lethu singaxeki, ngokuba ukholekile lowo owethembisayo. Kungani ukuba ubambisise kuleli themba na? Kungani? Kumele ukuba ulivume libe isivumo leli themba na? Kungani ukuba ukwenze lokho kungaxeki? Ngoba uNkulunkulu wezethembiso uhlale ethembekile khathi zonke. Uthembekile ukukuhlanza uhlanzeke ezonweni zakho. Ngomhlatshelo kaJesu kuleso siphambano, uthembekile ukukuthwala kuze kube sekugcineni. Njengoba emandleni kaMoya oNgcwele ngithi kuwe, bambelela esivumeni sethemba lakho, ungaxeki. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Ukuyithola devotion eFresh nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi, ungayithola futhi ngangana kuSpotify nakuFacebook page yethu, kungenjalo, downloada i-app yethu kuzo zonke lezi nkundla, igama elicofayo linye phaqa lithi, izwi elifresh.